Ogo passan.
Ey, yo, yes.
Chant tu sa ploya. Sa ploya. Chant tu bebe nesma.
Mento gang. Music.
Of some dog wa panongea. Sikia up. Kuna kijitu kimetokea Kongo, kimekuda kwenye party kufika kitamba cheupe kanza kwa giza. Hey, Kaomba City watu shaz. Kaomba mtu ambebe kamkata. Kaita walizi wa mpengazi. Kutokana alikuwa mfupi kapewa ngazi. Mitungi na kuku juu ya ngazi. Kagiza chochota kitaka wanampa juu ya ngazi. Kamaliza anza kulea.
Chini nikielewa na kuwa chini na kuwa chini na kuwa chini nikielewa na chiamini na chiamini na chiamini pobe zikishuka chini student wake nani 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 naondoka nani sichula wake nani 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 naondoka nani
hey 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 sinitake ubaya sikujua kama sheme niliondoka naye.
Nilipatira watu wafupi, watu warefu, bonyea chini. Mtu mrefu, utakosa dem. Nilipatira watu wafupi, watu warefu, bonyea chini. Mtu mrefu, utakosa dem. Nilipatira watu wafupi, watu warefu, bonyea chini. Mtu mrefu, utakosa dem. Nilipatira watu wafupi, watu warefu, bonyea chini. Bonyea chini, isheshe. Bonyea chini, Junkie Supply. Bonyea chini, Young Fitty. Mbaka kawe bonyachi, wajina bonyachi, hambuchu bonyachi, mwanangu kide, wanangu wapinkweta bonyachi, amjus bonyachi, kongola mbuti bonyachi, bashwaina, wanangu wahirala bonyachi, tungchang bonyachi, selejau, anakubali sana, watafutaji South Africa, smart genie sailor smoker, yee nakubali sana. We mwanangu baba ifani mshua. Nakubali sana seri chau. We fazili faza. Nakubali sana mwanangu ngenje. Magoride waze wangwe. Shokari, shokari. Nakubali sana mwanangu akili sita mkoa. We msuri wa noti. Mwanangu anakubali sana wamboi. Watoto wa Bagamoyo. Mwanangu akiangaiko.
Wana imaindi gisa chungu.
Aweta na lego. Nakubali sana mwanangu tapea.
Ra! Chucky supplier. Supplier. Scary.
download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.